Napenda weapons letu stote zendule Masnicho nafukumbia boto poteze Washisha arusha baby then intempeze Kama garu letu hapo silimeshi waka Nachofata sit na itaji conductor Umbea boto knock motherfucker Hii ni kwenu nyika mtutaka amtutaka Squeeze na roll na bima Danzima mzizima Mesha zima hauma kima Wabe so chai Depends if so mchezo kawa shenzo na vodai For you baby yes I gon' die
Sio hao wano tupa tupa Kwanza penzi langu nikikupa Boy, hautoweza tena ibuka ibuka
Me Fast Records, baby